Hey, yo, Tron.
Alele, 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 kazi endele. Samia, kazi endele.
Alele, 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 kazi endele.
Enyi madakitari hospitali,
kazi endele.
Wanangu boda boda chunga ajali,
kazi endele.
Wanafunzi peni daftari,
kazi endele.
Eti na sisi wajumbe tuwe tayari,
kazi endele.
Wanangu wa machinga piga jalam,
kazi endele.
Kwenye soka wacheza kanda handa,
kazi endele.
Kopesha uza vitenge na kanga,
kazi endele.
Madini
mambo poa,
umeme maji hadi vijiji
mambo shega,
huduma nzuri hospitalini
mambo poa,
ongezeko la uchumi tusemeni
mambo shega.
Ah, yule pale, yule pale, yule pale mnamuona, yule kule, yule kule, yule kule mnamuona. Hii amani ya Tanzania,
Mama Samia,
nchi tuli metuli, kazi twajivuni,
Mama Samia.
Mitano mingine twampati,
Mama Samia.
Alele, 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 alele.